turn up. Stab it, boy. Ah,
Master Keys.
Ah, bado kidogo atasema nimerogwa na wewe. Bado kidogo atasema mimi mtumwa kwa wewe. Ah, bado kidogo haya mapenzi yanonipaga yeye. Bado kidogo nimerogwa, nimerogeka sawa. Mimi sijafuata pesa zako, nimefuata upendo, ndo maana niko kwako kwe. Fata shepu yako, nefata mapenzi, ndo maana niko kwako. Nenda zunguka kote ila
niko hapa,
wipita pita uko kote ila
niko hapa.
Nenda zunguka kote ila
niko hapa,
wipita pita uko kote ila
niko hapa.
Mapenzi umeajaza pipa, na wewe ulivyo muda wote unanipa. Nishaumaliza ujana zamani,